akukho kunye nakho cela ukukunikeza uthando kuphela akukho kunye nakho cela ukukunikeza uthando kuphela akukho kunye nakho cela ukukunikeza uthando kuphela did you know I love you did you know I love you did you know I love you cela ukukunikeza uthando kuphela did you know I love you did you know I love you did you know I love you cela ukukunikeza uthando kuphela uthando kuphela But I hate ukuthi uvela ukhamba mang angeke ngazi mhlawumbe uyangijolela I know unama rights and ngiyahlonipha but I'm okay ngoba nami ngiyakwata ngiyazibashela la ngaphandle bolova but I don't understand why you tease the number abona songitelelisa ngala bafana uyabona awunami ngithathe ngolaka so ngakhuluma amagama namandla but baby you know me suke ngakwata mama I know le magama ayahlaba but I had no choice phela bese ngivutha brace my heart ukubona ukhala but I don't wanna lose you so ngiyathetha Whatever you do, please ukhumbule ekhaya Akukho kunye nakho, cela ukukunikeza uthando kuphela 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 Did you know I love you? Did you know I love you? Did you know I love you? Cela ukukunikeza uthando kuphela Did you know I love you? Ngondo aphinde ngababona la ngiphula imcondo angeke ngiyimele shithi yeskim sakho ngifunela izinja zawukhisa ngo ufune ngizokhuluma nejudge enkantolo kanti yini bengahlala emsini yabo zawuphishisa konke namadoda yabo umhlamini mina ngizobahlafuna mina ebushele ebubini ebumnandini ebuhlungwini ekukhuleni ekuphileni size sishone egodini aw baningi abofakazi kala ngifuna ukususa irasi akusheshe ungene Or else, bang, buye nekini Akukho kunye nakho, cela ukukunikeza uthando kuphela 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 Did you know I love you? Did you know I love you? Did you know I love you? Cela ukukunikeza uthando kuphela Did you know I love you?
Did you know I love you? Did you know I love you? Cela ukukunikeza uthando kuphela.